不吃好，不靠他了。Nesifo seminyaka Sekufika mandla lapha Ayakhulula qhamula nesibopho Yebo Kukhona mandla Usakhona afuna iminyaka afaniwe Kunyaka samandla Jehovah, ukho hala. Akona mandla lapha. Usafikile usimanga thuyase lapha zonke izifo. Akona mandla lapha. Ayakhulula yaqhabula amaketha khobunyama. Lalela kunathawa kuthwa. Smuggled, who called? Thank you.